Kufunika dziko lonse, tigwirane manja tonse, tipeze njira ya bwino, yolimbikita chiko onzi, atelo mulengi. Kufunika dziko lonse, tigwirane manja tonse, tipeze njira ya bwino, yolimbikita Kondo njala siti tata Kusanka na mitundu siku tata Tipunzi rachani mbiri ya kale Tiza mbiri zisiza chilendo Kujere mana nafa Israeli Chisoni kurwanda lelo kusudani Kofunika tiko lonse Tigwirane manja tonse Tipeze njira ya wino Yolimbikita chikoti Ziko mu Afrika Kodi mazuka bwanji Koma ine njala Ntagona usiku wosadia Ntati maimutiwe Nane ndine somwa na mmonga ena Pate ni chakunya Kuti ine ndikule Monga ena onse Nane ndine somwana Monga ena onse Nane ndine somwana